Darumba mugasuna veo wasiaga boto enzuma chanchoveni daranganya eji kubajoro jipati kubagoguno kujigombelo sunu masigu utari garubo utoverana kwa masigu osanwe tamiswa angano yarije ndiji kubwene ikuswa negajisi ubugurusyo oguno ujigombelo itwakaru ambirizia umitende na kufumbwa jintu walo kakarizi kuti mtu wataba avusena ubugwene wawukaziga ivantu kambo mbuchonto aremwi ukalira wesu tari igabotu logo hele tiabujita gonsi kutugonzia ukwanya itwakaja na abuyage paunyanyazizia mibiri oguno wajigolo jipati akugonzia kulusibia pere chejo we mujindi ya jigolo ino alimu jibanga chiumu gujata alimu indi nkago mwi ya kupambana logo ndaira kumamishini angu azimwezimbi ulanduga wizi heyo ndaiganda buyo kubola antomwe kubaluskana no lunini abantu bonsi atutana unka alubo nyomolizi tuaswangana jinda jindi alimu jindi jimwi kioswangana kwa jindi ya mamanino abobo tuyanda uzumana na uyo jamusi mbulimbo tukonzia amwami ajuyawe eyo mbulimbo tubona ajuyawe paritondezi ya lini uzuba kagaya kuti inga jabajibo tukutina toka jisi i muswangano muni guno eyo pao inga togombela kajiswa alimu ijaga ambiro kulindimi jindi jumwe jainda kuinda kujengano eyo mwami chaga ndipa mwaga waka inda ndaela na ndiza kuinda anini lakajira mba mbogo lego monze ujatikizia ujincha kwa mwanimo helio unji wanu nabantu na mkede awa nga seamba uti kanji bilamu yeji ndi mtuwa kasangu na uyaka jikombela eji mlajia jirengano ejo jagabola jipumo mtuwa kabikaji suijabu ya geoguya jindi nagati eji tajiri jikombela jago ele wani kazi wabunsi ya menengarenga awamba ganda ambela zintu ya ndene jagali vyo jitiga kutinamu nizi amanjiri ejo jagajita mbubonya vyo mburi moja gambo mwabona ele diyonsi jagali mzira eyo abobo kigago dayama jagusini jaguti ejo tamba nguleza alimwi yerede uba ijabwini ero mpao jendi jimwi tainda dagari majirengano kabela dagabona ii tente pati oo dagari pati logo jitu jipati hao dagatua wanana abantu banji dagari ujipairilo ero dagari kubanga balalira amanza abo mojulo jabo umusi ajabo tetete mutumu watu sibuya wagamba wakayutuga ujibumbiri aguti lino balapanga mundando wa mipayo mjini mgasu renamo naribambila elio lagari hui mzila eyo mwini mundando wa mipayo nwagari werede igweta kulumwesi ruangu haonda kabona funga diagari uonega uhumba mlongo wamayage na guinda elio lagari hui mumundando wakari wiyage bonini wiyage mapranga mgatika tente eri pao wakari managazi wakari mkwi aria marumi umwi wakari kulemba mazina abantu wakari unjira kabendela umakrachi amuzibwezelo akuyotugira kulubazo lombi kabenda nagari kuzia ejo yonsi jikajitika omya ilo mpao oyo angiro wa mami oyo ulaji foto chomubwana awa wakazwa kulindime akuinka konya kutala ya kuyage obo kunini akuimigira awo hao wakaselemuga umane ijwi yaganana kuti njogu swana usena obo eno ndaga langirira umbele obo kwa jindi begaliko kwa indirino gari kukumona kambo kawindirizia uberega nchito ndaga joga alimi umamaneno angwigi ya gainda wakajisi jisho nini ya mungano wa masibu watatu yiguno ya gari masibu ainda mumu jibiro musondo ifumo na musondo masibu wakutanaba muswangano oyu ubanga kubamba mungano uzungana mwajimo yutegwa kagonji uzumanana amuswangano oyu ubola lino iyo mpao oyu mboya kumanina buyo masigu amusondo ayoba masigu angu agu laya kujikombelo wajindi jikubwene mbole kujimo mwezi alimu lino alimu indi lalangira ushoma kuleza kuti jindi jimwi kujindi ya mkwiki ei kuti na ndi anda kuberesha ganda aga nini awa iwa ganda igami pairo akutola wajiswa abapengede mgati akubona kutina uyondi swana akutariga kujigombelo alubo amirimo mpya inga ndayanda choveni kubona kujitwa tandizi mbobede lobe nzuma iwangu tejisimu zezo umwe obo mbo ya guba here oyo walo utwiri ya rino nishoma kuti yoba jintunye mwe tenda ya ubasya vana bawe ibajete ibajiswa ibabuzuba obuno laka mshomeja kuti njoshomega agulipa agusola agulipa elogo wenda mwega bete azipeko zimbi yagapa ari mukuti na yo yitira yo babuyo yagasimpe muri temwe mbogagabede nino zyaloze pego timbi yitokomene chobeni muri mbogagabede mabona pele ndirangira kumbere kujitu yemwe yipya kujitiga nino ari mu ndombo zya kuti yitiga ogono nino ndaye ndiza sunumasi inga twaganana akubona obo mweri hwa ajintu yembi teri ganda kujita ndaganda kusola kuziba yendi babunjira yendi jitanzi utina ndakwenzia utuma mukaintu wangu omwe akumulegera kuba andi mei yendi jakubola yendi jitanzi kubona kutina yoba munzira eyo iutina pe pao mukuleta banakazi mwindamo tiyobaleta bobilo ajindi yomwe banakazi bobilo ajindi yomwe mwindamo abobo sewambi uyakubereka munzira imwi ya yobilo utegwa tukazimi kambo wakambwe kale kuti twakali ulangira chintu yemwe yipya kujitika alimwi tuli obo perino tandaambi kuti wakandaambira kuteti yojitika awo egabona mujirengano makali mutente ele mwini inga jatulabusena usena buli bonse umbwa jindi abobo tulajirangira umbere lino tulasola umutala ya kupambana kutwangana wa nyimbo jisela ya wola kutwangana wa ugamba uga mulimo wa ujipairo zimuzimbi kutandira wola yomwe walo ulagamba wola yomwe ajisela utigwa bantu bataimigiri obo uleta maulu igujisa akuchoka chunza masigu lino katanavyo kutula iti eli yagale regwa kabela twamupa ganza mwene tatu gambi jintu kunze yajejo jirimu eri kambo eyo njentarisyo eryo atana kujita obo atukotamega mitwesu ashonto kuti ya mupailo oyandwaleza mulimo twembwi tunamasiwu mubusu bwako akunkusha buyakwe igesu kuti bulabutyola ulelogo akuti buli bulongo buyo ibwanyika wakatuleta muli zilenge zipona ululemego akulemya nduwe alimu tulangusha kuti maume esu amagore esu alede umanza ago aledegedwe awo twalitula toveni kulushomo wamanza ago ulangira kuti magore esu atamani ayopegwa kulimbiswe kuti tuwapone anduwe kwalionsi munyigambo tu ogo utakabi mitailo ya bajiswa ababulide tatukabi amisozi iyo wakuswa kumasaya tatukabi ii mtu ukompeme waka sutana luganda uyosola uyutuga pele tiyoba magushi oguya walionse abulemu ugariza yoba alindiswe alimu tatuyandigani uponesegwa kambo tuyoponesegwa yabutamani walionse jindi ejirenge mutubederino yoyinkwa akubambwa mwili umbuli mwili wagwe wini wabulemu awo chomubona mbuli mwabete usigila eyo wola ilewedwe yasiga ule umwe aumwe wesu fianda kubika kusoreka kuhonsi kotuzi ugulemya zina ili akupati alushomo ulivobo muli mboga tupa jiri angulinda wawungana ogu unini antomwe omu usena obu nini wawibaluila mjibalu sio jarubu gurusho lutanzi lutoka jisi awa amini momi pati anguzu eyo yoga tutende ya winda ujanza liyago pati anguzu uzwa wano rubu gurusho laka kumpa ijisi yonse kakuzungu luga injiga tunumasigu mwilo ya rubu gurusho jisu gila azirundu abalumi abanagashi karimu kupanesegwa ugujiswa amawazi abo alimu ibalabola ukuzibiana aliza momi wawini omwamyeza kochila mu ya wago alindiswe tunu masigu mwami mwelega ikupati ele utina kila ubotezia ilogo mwami mtina jiri mubame iwago waboleza kwalomba oleza uti mwuyage ovu utalishi ejijipego ipia ikubelega kuti aba kakashala kusule utainka masen ago kelegela alimi bagali basumamba kami payelo kutegwa balibona kajendi jitanzi yazapati ya Jehova galinjila kwenda mzila impya kujipa mwami akuba basijabilo pamejelo twalomba uyo jabubombe uti jopegwa ogono muziba kuti Jehova kusenda omwi kambo tuli kwa kuti jiri mukubamba ikwako kupati kwaku ayira ikujithapobo lino kotulengezia mwami mbali mbatujula mapeji a buku ijwi lyako lisalala lilelekedwe akube kuti miuya Yesu ituge kujitambula mwami ali mwejendi misangano yajalwa sunumasugu batali babuya manda Yesu andeni akube kuti pambe mbali babo ibabali kuzwa wemawo sena miyo Yesu tiyapya mulindiswe tunumasiku muli mwali kwamba wola ulindiswe munzela kambo twajilomba muzina lyakwe akambo kapulemu bwakwe Amen.
Tonight I have chosen for just the scripture.
Sunumasiku ndasala kubala lukwalo lwa tumpango tushonto ikutina muyenda kuhunona kulindulo kubuku ya bami bami batanzi ajipati ya 18 ya bami batanzi.
And I want to start reading from the 17th.
Pao ndiyanda kutalika kubala ikuzwa kukampango wa 17 alimu ndiyanda kukweza pao kubajibalo ya kuti kumusumpula ikuzwa mbulimu akabete igaindi lino nyabo nomujiremba inga najibalulula kumusumpula ikuzwa mbuli wakabete igaindi lino kampango wa 17 bajipati 18 jabami batanzi eyo jakabola kujitiga tindi Ahabu nakamumwana Eliya umane Ahabu wakamwambira kuteti chayebo enduwe nopenzya Israele ele wakahwira ikuti zina kupenzya ba Israele pele nduwe alusubo babauso mulyeyo makasotoka milawo ya mwami akuti makathobela balimu zina mfikako kotuma akundipunganisizya bonse ba Israele kujenundu yakalemereki abasinsimi babalimu balimyanda yone amakumi osami abasinsimi bakwaniso balimyanda yone abo ibalita kutafuli ya Jezebeli abobo abo wakatuma kubana ba Israeli bonsi akubunganya asinsimi anto amwe kujenundu yakalimeregi awo Eliya ukasika kubantu bonsi akuti ino mlale galili kusunkuta akati kamizezo yobilo
if the Lord be God follow him but if Baal then
ikutina mwami nguleza amumutobeli pere kutina ngubala pao amumutobeli pao bantu tekaka mhwira ijwi
we are standing tonight upon the bridge
tuli mhwi sunumasiku kujere iwona kakajitika kuhungululwa kwa zilawo zipati yobilo alimwi zilawo zipati yobilo zezi chimwejasyo alo magolelo aya akajitika igaindi ayimi magolelo ajindi alimwi bantu banji balemo mujindi yamakhalo abasukamena kubona ola eli yotiswene nalino mbuli mbotupona mukupira kwa zuba eri yabulemu ndiloba akupasuka kwa mumuni utamani
ndi
wakuti tupona muli bomwi kwa makhalo mapati maningi ayo munthu ngakasola kuzimikizwa ikupona kambo kujala kwa yindi akusangana mubutamani.
History only tells us what we
magana gale atwambira bu ejo jogabala ejo jagaligo ajejo yemajeni iza ibikidwe mujanza byareza ero tiana kuti tono kuti na tawwe magani agali angilogo ari mukulembo tambo teye kuti uyosola kuberesegwa.
Both of these great events are running.
Yone eji yagajitiga zipati zingila mumenda makwakwi.
For instance, the
upamuka janyo babo matwendezia uyumuyumu wajisi abu wabirisi wajisi ulimungonjila mumanzi makwakwi wenda kusunguluka injika yonsi uwanika usi sajiribu yo jisi Yesu kele unyina jisi ijisi agujita ulibanyo mbalikuti uliru kipengano lupati gonsi na inka mwafrika gonsi kayowa impapila agati gabantu a komunizimu baikumpa inyiga.
I go into Switzerland the same way and all the other nations
na inka usizalandi zilanjionya amasi onsi ambi ngega swaya balibonya kubola lomono lutasitigide ino nyomunizi mwami wesu pagamba kumbere kuti jendi jiribobu jobola kuti kuyoba kunyongana maningi agati gamasi makatazio ajini makwavi agati igamasi ao tolosolo zintu zyonsi jakari uwaneka kukonzeka umuntu jikusola kujuamba ukalira ikuba anini pere nchoma kuti yaumaninwa ibuyo chechome kuti uli jintu jembe chotuwanja kujita ujatikizi anchijo tulibia kumamanino anchijo toka sola waka hindi kuba abami kabela kibaka kwenja kuba mborura hao waka sola ulisarira takubelegi alimi tuwa sola kasala pari ibanguzu imaninide kabela tajibelegi hiru wajimwe jibwanega ujanabu yo upirisi anini jindi ajimu hino kwingwi jindi jipati au jiri yonsi nojikwanzia kujitiga ingawa mana mwajindi ya maminiti osanwi jakutijisi ajimu inga jala zigwa iwabusu iutinao tuliku jindi ejo kwa kuli mbungano kwe deguba uyumuyumu upati kawagolo tijisi uyumuyumu wabomi wamumanda uboniga mbulikuti uomi wamumanda bonjira mumanzi mafwakwi wabarikuba munganda yakuti tata mwimutu wanganda walunga wakala useni kabela unga waingia mkwashi wakwe alimwe bonsi walunga kakweza paibere ya mkwashi yaga ingi kakubala huyo anini kakubungana kutakule ikuba amu pailo tamujiboni ilimbi ejo alimwe jende buzwa iwagaila amutumbu mkamani degale kusanzia mitiba kalunga mwawansi babungana mungati ikuba amwi ambi abaibere akukomba kabataninga kuya kukona kusunda wabakubushi togeni wagali ijintu jiumu ujima umazwa ayo balombe mwawansi lakari kumunga kunyunda kuyobereka kasimi wakari ukwasia mutombo uwasha iwakwe mselelo ya galonga ere sunu kichengabuyo patani nini kabela mitiba yonsi ya jitwa kabela mutombo uli moto gala kuya kupati anjuga na kuya wambila bantu mwonsi mutu kwa eryo eryo ii jito ijitwa atragita eryo chadujisi jintu kele jiga mabuyo jabantu ibatolo bagompeme kabomi mamanda ulanga nisigui maningi usigila haibere jagabika kutuwe mane inga bajita kriandiga upima bawola ya kujanari omai mamanda manji mu Amerika balaunka kujikombelo musondo jifumo ujita kugombi wabo utandila maminiti ali magumi ovile ali mkutina mwembeli watula utandila maminiti ali magumi watatwe walo ulaitwa kubodi ino nchinzi vomi wa mumanda uyabu ya bala jagali ujitiga uti tata abama bala yandaola ulemegana ubambana babatu alimhindi nakajambala ubangi akusutana luganda akusibwakwe akajambala nakwankwabuya iwakasutana amagrazi awe kalengerera umsemo yakwe tata bakali yanda bawanya buyo bekajita yindi nakali mukuboshi mubatu elesunu teganzi kuba tikusampaola elejend ajambala anini musentanya atijiresyo ipya kuboneka ikuba munzira eyo muri ikusentanya nyoto gala naje tuyamwi kuboneka kuti olo liyando ini lwamukasi talujikoma ningi chintu yamwi ivuyo ikajitika bomi wamumanda wiyabuyabala atujijisi munzi una amerika wakaindi mulingo tokajisi miyaka minji kuli chintu yimbi chanda kwamba eyo chintu yimbi yabuyabala chakuti vulongwe wiyabuyabala takuboneki muli kuti tuijisi penzuma abo motokajisi penzuma abo mbetujisi tabali penzuma vashomeka mbuli boga kapete wakali kunga ndakonje kweya yindi omwi nakajiswa mukusana kwengerete bantu bonse bakasika bonse akubakwasya nchito yabo yonse akuangagaza kuchintu chili chonse chikonje kuchitwa pakhala mbali usiku wonse kuchindi muli mwekamba kanji walomweni ikuti tatuzi nakujeya kuti zimukopo ulipide kusikira twachiona mumutende bolongwe tata jisi ijaruzyo ng'anda bama bali jisi ijaruzyo ero kujendi bonse batanoniko jisela ya busiku lina bana takazi obo kobabeti awo bana banini bali anthu omwe asikulela ibajije enjenzela bomi babuponwa tinamulize kuti baibeli yakamba zinthu ezi yonse kuyakuba kumbere abobo inu chinzi pao kuti kwi hwi musena katulangira ezi zinthu kazi yabala atuweze bomi wamumungano hawa yonse pajakathalikira bomi wamumungano muli mukuyabala ndi bantu bakwezabuyo mungano zinu kuthandira kumuthoni mbuli polo yasambwe kunkaukhala mumungano pamene tosanwi alimwi ndabujitha kupambi kwangu mwabadela usanga ikwanu unini kupumbwa mokopete mbadela mwembeli taka izwitiriki echo kajisi chilalelo chinini akuchipambira mwembeli ere kuti na takutiride ulaunkha kusena bumwi oko yomupha kupola ikubothu maningi kuboneka kuti mwembeli tayitidwe mupoleza kuboneka byo kuti yathalika ikuba yakujatha yakulia kumwembeli yakuti bantu kupumbwa kwamusomesya mali manji ulaunkha tajede kuba bobo jede kuba kuti munthu wakaitwa aleza ukhale wa bantu ali muti na wakuyede kukulala obwya mbuli eliya mwakajitha athala ya mulundu kukalonga kapireti akulangira wakachikwangala umusanina wayede kukhala mane mulimo wakwiya wapoleza wazulizidwa thakukuyemakani na kuhola xereni na aphe kuyede kukakuitwa iwaleza luthanzi pere chakaboneka chakachinthwa ikuba kuitwa kwakumali nacho nachiphati maningi achinthu yamwe mukuyende obo nakuba munthu chimphowa maningi ambungano mphati maningi na chinthu yamwe muli checho inu mphawa mbungano omya balekerecha batalika kuchija amuchilangire buyo kwachihunguluka ino zinakwanya miyaka ili makumi osanwi yakomena alimi inga ndaye yakulunkha kumungano ya baptisti amamungano ana methodisti kubalangira mulukupuluso wajianza chakale chindi nivakayikongolola akulumba ziyamwami kuyenda athala ansi yathunzira kusungirisha basasibi kuchiphayiro tamuchiponi echo ilimbi bakalikwa amisonkhano ya miphayiro yachiyanza chakale kuchindi yalupukulusyo ali musisiri m'masena aengerete mulombe na musimbi ilo balowa kwa mamama vamajimbere vamatata vakali kukomba yangu zimane vakali kukomba yakulamwa kuvana vavo ani vakali unga vasalamukila kuyiphayilo ali mimphawu yikusika kuli Kristo. Hele tamwejiyivonile mbi voneka kuti ili mukonjila mumenda mapapi tajiboneka ivyo mbuli uti yede kuba munzila eyo ali mphawu yakali kuba ikuti imwe yamamungano esu kumyaka yakayinda indi ni vakali kuba alipokolusho mwamungano yomwe mamungano onse ambi akapereka anthu omwe ili vakali kunga valanjila akukhwasya akutuma amembala avo kuvusena akudjala mamungano akuba alipokolusho tamwejiyiboni ili mbi. Lino nchinzi yakachitika elyo chinzi tomuyo chitaujatizia chijo kuzuliziapuyo ipi yaleza mumi alimwi chitondeka chikwankwani zyavilo chimwe chasyo kuyabala kwa jindi alimbi kubola kwa mwami Jesu kamba muyo salala wakaamba ntozyo akuti kumazuva akumamaneno mamungano ayova kasigainya kalisumpula kasiganda misalo kwinda kasigandaleza ajaza pangano kasikutamilizya kobeje vatakutuli kasampaula avo kakali kapothu apopo kuti na baibeli yakaamba zinthu zilipopo kumbere mokuti motukonzya kulangira chinthu chilichonse chimbi ele ejo kuchitika kalajiwa chapukombi elyo palazikasiya inguzu yambopo wayamwechisi eji tunu masi esu akujana vaxomi vaxonto avo ivaxoma ndamba vaxomi veni avo vaxoma kuti Jesu Kristo ulaphona nchoveni mwavona vakachithya mungano kuba muthuni takayinda mulichecho mazuva maxoto ayinda mukuyisa kwesu tuyisoyela mu mungano yakatholika mithuni iyapo akuthama ulinjiyo muli mbovayinda mu mungano avaprotestanti kalikwa chenye kupidya ikuthekwa vuyo zavanoyinkha muzindi zimwe elo ndi zavamwi ivapo vaunkha vuyo vamwe mumwaka kapela awo aji ndi ya pasika yakangwa mukuthausi kuno kuthali yindi chilankho yainda mudolopo oyo akaamba ukanazi opo wakati yakalambira vanthu ivangu vonse aji ndi yachifumu ya pasika kuti ikhirisimasi walukhwamano ngati tikavoponili mbi kusikila khirisimasi na pasika ithopela ikhirisimasi walukhwamano alimi muli mwathu awa katulangirira zinthu izi tasunguluka alimwi umwi aumwi wesu tuvakwika akuziva kuti chinthu chomwe yede kuchitika tachikonji kuzumana na popo munthu onse tachisikendi yakuyima pa mamiliti osanwi kalipiyo mukuthontha akuzuza akupinda akusiyankhana kuyinda mukagwagwa indi vana ni vakali kubola mumagwagwa masikati aya ndali kubola na akalanga pwesemi ali opo ndayikuzwaku New Urban ilo mphawu kwasika mulindu pasalemuka mugwagwa pakatika pana apo tandela mudyelawo mamayile ali makumi ovile kutandela mamayile ali makumi alisambamwe na makumi ali jiloba mola jangu zopiwa mbuli mwali kukonzya kuzuza walo pakuli pali kuya maminiti maxonto ndati inoyi yanzi kujatizya yeyo kumunthu wali andime pawo kwapola niyotokala imbi yovilo ayindilana mulimota wakuchinchwa chinchwa ikuti kayizuza maningi onye akati kapana apo kwinda mukagwagwa yesu okuya oko kwatukhala yihumo ili mbuli mukondo wa mizindano lerede kupinda kuyakung'anda kuyosanja mithipa na kuyoswirira asa Godfrey na chinthu chomwe ino muyakuli ino ndi penzenzi chinzi tinyonganya chinthu chonse khambo yakuti kalumi apanakasi kapapasikuyanda nyika eyi iliko ichinthu chiphati tiyede kuba inga yaba yabola kumunzi zovala baibele kuchindi chakuphayilo ndiye amakani apanyina iba John Wesley Susani wakali muthumbo wakali apana vali khumi achilopa walo wali kuchitha kuthola chindi ndiye akuthi akalimaola opilo na othathwi awozopa mumipailo awomesho amutombo wabana bali kumi ayiloba oyo wakazela omwi wakagamba wosi bapati maningi mwenyika na omwi wabalembi bapati maningi bakuyindi eyo chawozi ajon kambo wakatola yindi yakuberekela lesa akutabikila manu muzintu yanyiga ila yindi twabona talisho yesu yayisi yesu talisho yamanda esu talisho yamungana esu gaibia awo wakasi inonga kayitanzi awo ndi anakwamba jeji o uti indachisi ijwi eyo sendiko nzya kujilolo la kunyiga tujisintalisho injomo yakasigwa kanim eyo ndijwi lyaliza lisalala lideregedwe baibere kama majilo onse anyiga yoloba pereki lyaliza talikalovi eyo atala amala oyu lezi wakati njo yakambungana yangu kabela milango ya gehena taikonzi wizunda abobo ino ncholwi ileregedwe mmojipede ulindise tonse kutambikizya akubweza baibele botu lyakayindi lyaleza akuhonona mapeji usule akuziwa kuti tubala bwini bugamilina akuwona kuti zindi ezi likachitika mazuwa akayinda kambo ikanana lezi wakale alimwi nzilabuyo yotiyosola ikuba kuyenderana anzila ezi na uba mumundandu kwita kusokomakana akayindi kueleza wakayindi kambo inda mazuwa onse mlinyonyoko lwazamangulwe lyakale kakutanapa kubola kwa khristu akuchitika zinthu yandene takakirwi jindi naitwa ulilulame yonse ndiye yajende lino jindi yisi yakali mukusike pakali israele elyo pali kumusanza mwegepita kubamga mwiyo muntha kuberekela ibana egepita iwoneka mbuli kuti bonse ibakali yowedi zinamakalizi kuti israele yakali mwegepita lwabiri kumwa kuti united states yakali jisi tatunayingila miyaka ili mwanda na makumi osani na makumi ali jiloba jakuwomena chitu yemwe mbali jeyo balo kakali miyaka ili myanda yone na makumi obilo mubwangi na kumusanza mwaigepita hele akapola ajindi nijakaboneka mbuli kuti bulangizi bonse wakali manidi pekwakali mwalumi amwanakazi omwe kakali kuboneka kuba arusomo mulileza wakayindi oyo wakambaula kuli abrahamu muchindi yapoyomweyomo kapela wakachoma kuti pakali ikukonzya ikuyita akuti na payingula oyu wakali amu amulamu chokepeti mukayinthu wa amulamu banyina apausi musa ito mbuliwa kuno chindi chimwe chayinda ndakali kukambauka akupha buphanduzi bwanene bwa nzira amulamu mwakali kupola kumunzi masiku kakale wakali kungapati chokepeti ndakathala loko amipunda mipya kuthuli yakwe kuzwa i mukwilo wasikuperesya wakali kunga wakhala yakukhazika moyo anthela akusanziya i masena akuwaomoka akuti o amulamu sa tawuwe chinthu yemwe chikonzya kuchithwa ingadamuvwa akati o oyandwa ikuti na wali andi mesunu akubabona kakaumwa kalombe kakuposi wasola kukwela mikuli iyo hele pali basiri unyama ningi pakalanganya mbuli kuti tibali panyama apo mbalumi pesu pakuposi pana israeli satawuwe chinthu yemwe chikonzya kuchithwa ikilipuziya ono kuwana palombe pesu pakuposi apo bayoba palumi apanakazi achunza ibana esu sunu masusu kalengelela kunsingwa zyapo zisani pazipambidwe kusika zibono yapo amakristo kapikidwe kumapaso apo misanga ya thombwe kumbali ya milomo yapo ino jehova kuti uyiri busige unsi ya diablo si tata uwe jitu ya mwenye jibonja ujitwa alimi ama amuru antela umwe wala umwe weyo bajisi waliunga watanta matantilo manini kautabwe ulanganya obo mwaga katedi obo ya busigo abomwe naga itareza wa abrahamo oyo mwaga ideguti mwaga siga uli abrahamo akubola uli jobu akubola uli izago akubola uli jagobo kumaola ama fawi alimi masimpe kutina wakalileza mubuzwa uabo inga wabaleza mubuzwa obo kutina wakalileza mubuzwa kwa Musa mwuleza asunu walo yandika nabuyo kwa hivyo kuzwa mwuli mwagabedega indi akumuitila yilao iya kuberekela arimi inda kwanza kumubona amulamu busiga busigu tagwe magani obo bagakatedi ogo wakatondezi ya lusomo wabwe mulileza oyo pele sunu bantu utina tabatambuli zitu zionsi zobalomba jindi jitanzi kibaga gomba kawaneka kweya kuti deza ulifide mochiende kano mbalumi abanaka zisunu bamuya wajamba Baal me abana kasi abo. Gaganzi de ujatira. Mane babona reza oyo upona. Choveni. Bani mugubelega. Abo. Kataka bwizi. Pepe. Kupu inguzi. Bani kanzi de kukala. Antijo utina. Bani isi de. Kabela dogota. Wamba kuti. Tabagonzi ubagabotu. Mwababo. Jitu ya mwi. Mwimbabo. Jibambila kuti. Bayo bagabotu. Amujatire tagwamagane ejo jijitiga sena mugasangana mamugano anyiga yatubungwe imagamana kumanisha sana yanu yose kuzwa kugwenda kuzogusena kuyagusena eru nekubabobo tamajigwanji ujana kwanguluka ujirireza oyo wengula mukailo akukuna ikuzwa kujibi alimi mbali motukozi ya kukuna amula amasimu ayo Agugatala, tole, paridude maloa, utanta matantilo aluvo, usigila tu na piri ogulogo, yuhumo, tagomba, aguwanega mbuliguti. Kwa amba wola, uyo, uguo. Kunsigwa moyo wawe, wajijuda magali upya. Ulushomo, watakali kukonzia kusima. Kumiungo, ya kusumba kusia. Oyo ungo mshobo, wakalumi abanagasi. Kutiandagana, ikubuga, Ajilao sunu, utina tainguli sunu masigu. Uyoji tajunza masigu, utina tainguli mwaga oyu, uyoji tamwaga utabela. Kama ngoleza, utariga leza, hele leza. Alimi tuamu wana, usigu abusigu, mburi amla, mwaga tanta matantilo. Pao, jogibedi wakari, iwunga. Kumbuole aguti, amla, oyanwa, wale atala awa, kogomba, iusikubwansi. Kambo zi, tuambili wiyo, balombi, amui, ogo, kubelegela, akubelegela kogomba, waga indika nini. Oyanwa, inoguti, tabajiti, mutomuede ujijika, mutomuede kogomba, uzitirira. Yonjenzilo muna kristo onsi, njede guli, wa sunu masigu, ikutari guli ndila mutomwe ombi, elegu ya kumbele, ilwesu, akuindamo, yutina tushoma baibele, ikuba, yega indi kuyo, kumindi pugu, yabu sinsimi elio, yamba kutoyoleza, nguenya, yobuga, umasuba, au mamanino, kabela, cheji indi yagwe, yagusiga ajilao, chejo amamu, chagazi, Oyo Musa, waka sinsima na utali Musa, manijate Abrahamu, waka tekwa isomizu. Winda ui oileza, iwagale. Oyo otaka imbla, mpailo umiaga ili mianda yone. Ujimo, mulimba tujisi, iwolunguluzi, kele waka pa isomizu, jaguti, uyoba kwisya. Alimi mungu wanega, kakajisireza, umini wajindi jilangu, ele wola, yasiga au, kaya kubuga ajilao, kusiku umi jindi, amlamu, nakakumba, jiza, wamega mishonto, waloma, agwe lino, kakalugia buba, angwi, kakela kakuchawi, kukunwa, ele, wiyabu indi lakubija, kusiku umi, waka kugama, choveni. ya usinizia. Eyo njanzula, mtede kujita, kufugama nchoveni ya usinizia. Wakati, ileza, wakashamizia leji. Walo, tukajila ndila kumbele. Awo, tulawona zutani yonzi awo. Ajindi ila fafi. Indi jago, ya kujitaji tuye mwi. Kuchatikizi yanchi yo. Ujindi nagasa geni, mpailo, usisinkene, kapaila amoyo wawe onzi. Wakalanga, gai mwi mkona, wakapuga meso awi akulanga. Alumo, hao, wakai mwi angelo ujisi. Cheba, gari somwedwe. Wakati, kuhunwa, kulavola. Hao, vijela mwana musanko, mnyiga alimu yoba mwi. Uyaguwa huna. Mwabona, lezari onzi, ulaingula mpailo. Sata jiti, utina tuajitirira buyo.
Moses, when he had led the children of Israel,
Musa, hindi, nagasoera bana, wa Israel, ya kushwamega, mkanda, hindi waka siga urusi, lusalala. Amarundu gulwa zulumi, kalugula, melumbe, kagra mpi ya falao, kairi wenzila. Hei, abizu lusalala umbe, hili yabo, kagela, bagaji getwe, munsingo nini. Wanega mbole kuti, awalo walengi. Nungagamu mpolala, ino nchizi, yoyi jitiga, barinyo nyoge dey, impia falao, magumi aziulu, yagubaji jitia, uyagu musanza. Peno bantu baga jitanzi, gatariga, unyontauga, akutonga uga, oo, njagabo tanguti, ntuaga kalabu yo, mubusena iwesu, ogo, kotoga bede. Peri wakari, umui agatiga bantu abo, wakajisi, tangabanga, yorusomo, waleza, kakia umoyo wakwe, oyo, wakashima utileza. Waga hindi wakari ugonzia, igubuka ajilao, mumushobo, uli wansi, wabu yomuyumu. Mungusa waga imigila amanza abu yomuchu, ulileza, agwomba agwa sigila, jisa, waga hindi wakabuka ajilao, uwaleza, obusuba wakarigo, hao wakachula insula, habela Israele, yaga inda, mumenda, aniga nyumu. Oh, tijigala mpaguswa abu kusigila, Joshua, wakasorela nkamu, jionya, Naba na babo, kujodano, alimwekali umwezi, umugu wigangala chindi, tulonga tonsi, nitoka si demani, kujodani, wakasula chindi, 35 windirira, musela wao, uwanigambuli musolori, uli onsi wampi, mubotu, na, uya musela, yandene, ikuswa kulie, alimwekali, chindi, tonya ejo, mwekali wanya, utakwanzika, ulusabuka, hey Joshua, wakaya kuti, wakalireza wakaindi, mieka ili, Nagumi oni, ya utanaba bobo, mwoyo waka chula wizi lusalala. Kabela waka yuta, alireza oi alimui, waleza, waka seluga, mungu zuzi pati. Akubaleza, mjindi, yabu yomu yomu. Akuchula, chodano, akubaza busia. Yawani miyaga, minji yaga inda, jindi, yakubala jibala jesu. Kunumansugu, kubala jiyo jesu. Jindi elia, nagabona utuo, lajisi ejo, alimuagali atala. Ya mulundu, ero kwa mianda ya miaga wakanyina mpailo, wakahuirwa mwisraele, nekwabobo elia wakarisi kuti, wakarireza, wakaindi wakari ugonzia, kusiga ajilao. Hawa wakasundikizia indiga, ya katashwami, wende yola kubustu, wakariza oyu akubwana oyu omwini, wakarino hila, inda umulilo, wakariza oyu wakari ugonzia, wakavirira, wana wa hebrayo ikustuwa kupila ya mulilo, wakasulusia mulilo, akuchivuta jitu usio. Iyo gari jendi jilangu uzwa au jendi motu nagafa wasinari ya razala. Hawo wakarireza. Wakajiri kupona wali gwanzi ya kutola enogi. Wumunzi ya kutagwe. Nogu bagu wanarufu. Akutola ili ya ujulu. Mkalagi ya mwanilo ilio wakaitwa ajilao. Mwola ya mutima walufu. Habela wakajitambo wanyabuyo. Magari nojita kukumba jindi. Negu wapo wapo wakarireza. Wakaindi pili wakabusigwa iuswa. Jindi ya gale kuyaku jindi ya buyo mwumu. Wakari kunselero ya mwanyango wa jeriko ogo mutimoku. Wakabete umbali ya mkwakwa. Igalila ulangizi bonsi wakari maniti. Kuhina wama dokota. Wakari kwanja umukwasia nukujea. Mali agwe agamana kubelese kwa tagwe jega siede ulingweji tagu kala aria agulota kwa mazwa maji kusigila luku galwa wangulu kubotu ili uzwa wamui kasele muga muka kwa leza waka hindi waka sigaji lao mjendi jabu yomuyumu ijagarigo leza waka julameso amofu Uli mungando ya jairasi ogo madoga chela babaga girwa akujasia musimi munini ku kuti yafide aluku loka nisibide akujita mnyanyona walo kubiabi akutola mwana aliki wawunganda musimi munini agati habari tuluku abamu tantamiga agalo endi mugamba usi munini wakadisi yoye uchulede nagajita usia babungwe iwawe abenzi nina iwawe ponsi. Ele wakaya kuti wakaririza, wakaindi wakarikunzia kubusia ibafu, hao wakamuka kuyo mjana. Amianda uli, kabela mwyo jana, amuankomani, kabela mwyo juriwa, amukombe, kabela jopekwa, kurindinye, walo ujiririza, nguwenya. Yendi oileza, kakala mubiri utegwa, Jesu, mwana waleza, jini naga ito ayilo, gaito akuzwa, mwaga vetega indi, ileza oyu wakari kukwanzia kukusia, iwafu, kujusimina noja kare, kujusia omi, kumukwanda ukide, inda, kumusinsimi. Oleza, takwanzi kukwa, nguleza, wabutamani. Oye mukwanda kare, au avulo, katanda vete, ilo jairas munini, mukuzi wakuti, muna, tunema, wabajusekirwa, mukwanda wakwe, wakati. Uwelezo ka hindi, kina wasola, huikwa, uwelega, uwelezo ngwenya, asunu, ilio, ulingula mawansi, wakamwide, ya mtu, mtu oyo, watamina kuba angusu, kabela oyo wakari Jesu, wabu Nazareta, uwebonsi, wababasula gide, heli, wakamwitila ajilao, kambo wakari mwiminiki, wamwansi logo, wakari kwanja ujana, uwaleza, ubuzwa obo, leza, waleza mumi. Lejendi naga itwa ajilao, kabela isa, waga indi waga itwa, waga jita, nzila njonya, njaga jila tindi, naga nana uli eria, kumuhuanda oyo waga pide, andambe unji sunu, mwesu wangu mwajizi, mwuzu awono wa sunu, tindi uyo mwimu, tindi kulemi, nori nyonyona inyiga, amarwazi, amishobo yonzi, mwonya leza waga indi oyo, waga salazia, sijinsenda, waga ponya bajiswa, agubu shabafu, ngweleza, Nguwenya asunu, ulari ndilo, jagu yandisha kubantu iwawe, umuitila ajilao, jagu belegela. Uwe walo wakari, kukwanzia, ujatila, tukamu, ujita, mamambi, tindi, direyoba, mubusuba, uwe walo, wakari kukwanzia kusalasia, kutibi, uindi de maningi, kubabamba, ikutubambuli, mpana. Uwe leza nguwenya wakari ndi, ulapona asunu, kukwanzia kusalasia, nyoyo, yons isia, ijibi. Agutashoma. Wakari maalumi wakajisi, mulombe wakari kujiswa kasuntu, buzwa wumwe, helio wakamutola, kumungano, kabila basikuia, kakasiana, kakongolola, mkusunguluka, wakaindi ganini, kabila, kijaka kwasia, hele, wajireza, wakaindi wakari kupona, wakari kanzide, kuyo mjana. Nakamuwana kasuluka kuswa, umulundu, wakasusila kulingwe agwati, mwami, kwendi pidalose, yabulosi, wabweza manangu, alimi, ulaganya na, akuita mumuliro. Jesu wakati, ndilakonzia kutina ulashoma. Ikutina, washomanzi, ikutina ulashoma kutileza. Wakaindi ujipona asunu. Alimu wakaitilo ajilao kabela kasuntu. Kakamusi ya mwana. Oyoleza ngwenya ulapona asunu. Jini mamungano, nagagirwa, jindi tunzenyu. Kakagirwa, jindi zintu zionsi zimbi. Nizikagirwa, amutu. Nagagirwa, azintu zionsi. Nizikagirwa. Leza takwanji uagirwa, ngoleza wabaibere eri, yega indi, ya jikafa, isia, jichomeze yawe, takwini. Kiwia mboli, wajaka vederi wansi, elio, jindi, iwantu, iwawe, mamuite, kumogusia iguzwa, mbulimu waka vete, iga indi. Kambo kuleza mbedo kuti, Jesu, Kristo, mbobuja, gwenya, sunu, abiyamiaga, ngoleza waka indi. Alimi ngoleza, wajindi jino. Eri umasuba ama manino wakati yotilamu ya wangu abantu wansi azitondezio azikami tiyo batabela abashoma kama mwishina yangu bayotanda madaimona bayamba mumiambo mikia utina bajatanzoga na wunywa zintu zigola tazigaba guli eri utina wabikamanza abo abarazi bayopona oyogadereza wakaindi wakapaisho mezo alimi kulivantu sunu Mamajero awe, tulimbelele, yejimpati yawe. Halimu, ulindi andiswe, wimigila, akumitila, ajilao. Umitila, ajilao, amulangirili, launka, mugenda omulangirire kajita ati maningi omulangirire kajita kintu ejo muntu tayokambwa kuyanga mitwe yabo abotajuhisya nguleza wakaindi aleza wabuzuba ibuligo kulindira kwitwa ikuzwa mulimu akapete kaindi ati mulangi mubotonzereza wakaindi chakwanzia kutujitira kuti na nguleza buyo wakaindi inamubotonzi leza wakaindi mbakalinojitira amla ajogepeti inamubotonzi leza wakaindi mbakalinojitira Musa, inamubotonzi leza wakaindi mbakalinojitira Lazaro inamubotonzi leza kajita mbakalinojitira Moku Petimeo umulyango alimwi mubotonzileza wakaindi mbwango wakujitira chono masiku kuti na talingwenya asunu umbaboja asunu lasijilatira zivi yesu yonse akuponya marwazi yesu onse ileza wakaindi aitwa ikuzwa mulimu akapete kaindi yomweza mubuzwa obu bwa mumuni nze chano manina jindi chano manina twenzenyu jindi bomi wano manina Jindi sintu yonki yanobola kumanina Yesu bola kumumani Jindi sintu yonki Yesu ana mulunyonyogo Irwasyo walo yimwega Impana ya kukuti Nyenyezi ya kubojedo imwega Umbago ya ngwenya sunu Aviyamiaga kwa itabuyo alireza Waga indi akumulangirira Igabaleza uligo Igubuga kuswa Mbimbaga vetega indi Utamwege mbubanya mburi magajitaga indi Uyo utawuga mbubanya Uyo jita mbubanya Uyo jatila mbubanya Uyo kwanya mbubanya Metero wakwe Mbubanya Uyanda wakwe Mbubanya Anguzu ya wakwe Mbubanya Mbubanya Kulindira ndiswe Tawanzi umuita Milomo yako Tabori Milomo Wamilomo Kuvola ulusomo Jindi lusomo irwago Igutari ufailu wago Mlaku Kusuga igwago Heo lako wala kuinda kulusomo olo Tunini Kusimuga Kusagane Kukuntu igwago Kukonja ujatilo Akuti Ejo jitu Jinini Jagaliko Jandileta Kujiwambelo eji Sunumasiku Kukonja umbesia Kukuntu wangu Jabu pia Kwanzia unikwasia kusuga awa, kusuga akuimba. Mwribiyo ayuni, munuwa, kambonzi, uleza waka indi, aleza wabuzwa wano. Ulindira kuitwa, kwa mwita imami. Biyo kumwa, banana ulingwe, mutemba kusio, bomba ulingwe, akumushoma, biyo ingula. Aimaji awya, yamba, mkujala, onkega ambo, kwa msanganu oyu, sinumasibu, onkega ambo. Muswangan oyu, tuwatariga, nishoma kutileza, wanda ambela, miyaka ili magumi oviro, ajiloba ya gainda, jini, kutokabika, kwe eri, piantarisho, mungati omuya, ninyoga mbauga, angani mabotu, kwenyiga yonsi, wajireta kujitiga, jindi ni wakastega aboti, kuyanguli pili, arwi olwabo, wa grade 7. Dagati, dinka musuna, ya mwami jesu, Jindi, niyaga mbauga, kambauga yangu, yetaniga unka, niyaga ili kumi, naomu yaga inda, kajibu mbaugilo, eji, muga, yetiga pede, awo, kaimba eyo yaguti, shomabu yo, awo mbabani, mpati, wakaimigila ogu ya, mburi, mbaga mbauga ali, Davida, agoriati, wali sayansi, mwiniga mpati, yaga sisirwe, yagu, tapaila, mpwanise kwa, wabuleza, agubika, kumause, Ila umi, kandambi ya kuti, umusankwa, ya uliwida ugu ya, bayo msaila, mutalongo, bayo jita eji, eji, na ajimbi, tele eleza, waga indi, wakasigide ajilao, lale, kukundambi la kujijita, eyo, daga jijita, kulujira wakwe, aluse wakwe, yoleza ongonya wakari, waga indi, wamega ili kome ya gainda, wakabuga ajilao, alubo, mulima simpe, waga jita, eji kujitiga, Uyoleta jeji ujitiga. Nguleza waka indi alimunguleza. Wabuzuba kwa sunu. Tapuguri. Nogoba kwa wana. Takozi kukwa. Kambo. Takajisi mataliglo. Na magolelo. Mgambo kako. Sunumasigu. Mwenzuma sisibi. Kulingwa ogo nini. Uweze wezia. Mumoyo wako. Ogo wambira uti. Mabuja. Ogo wambira uti inga. Mangulula. Umigori. Uli onsi. Amulandu uli onsi. Ajibija onsi. Toka jita. Kuruwa nanguwe, ino ingo wabika ulangisi wago. Mwari, utalamalo mganda yago, ini utali umugani twago utali mungwashi wago banyogo naba uso ulangizi wangu uyabidwe buyo abalogo wa Yesu kubululami kindi gonsi muntu wangu wapanzila owalo mulangizi akukhala kwangu gonsi ali Kristo uyo mwala muyumu twaimbigila masena onse ombi musenga ubila omugano omwenzuma umbwa nanizi bonse babola mamanino pero lapona wali onse pao kambo lapona tulapona angwe nyango wapanzi mukusintanya nyango wapanzi inauteleza wawita sulumasulu wingula ulubeta inoinga wachitanzi chatizi yankugo wavika ulangizi wako mujesi inimugu ya bala mbulisi mwi yonse wakaita ulangizi maerekishini amu ya bala galo bantu sejisi intu alobo galo talimbantu wakwiga alemwi bayonka tokonzi kubika ulangizi wako mwanijimwi pepe ejo yo jatila pelezo wakaindi oyo wakashomeze kuchi uyobuga uyobuzuba kumwi ulele getwe ingama kutolo gulari akuyotila ulongo asala iyago kasikuzika kibaku hele zikukukulula yabola umwi kamazuba aya walo zikuzika baku uyokuta ansi hele zikukukulula uyokutala majulu chamasimpe eni kambo awakudema ni Kristo leza yobale telesia antomwe angwe tindi akubola kama ngoleza wakaindilino wabanji hele uyobaleza wabuzuba wasunu tindi wamusumina mbali mputuli wako akumujana wasimpe mumoyo wako uyoba jutuye mwe mwanindwe ejo ikwambila kwayanda inga toli mkwa kunyanyamukwa kwayanda inga tompolola kwayanda inga tokanana umyambo kwayanda inga tozuza kwayanda inga tongolola tele jintuye mwe yoyitiga yoziba yikuti ukazibi uti jintuye mwe jagajitiga bomi kwako uyo tuminana kapotu ajejo kuma kuti wapana kalimijindi wola ya mama nino yasiga kabela waswa mwenyiga ee tukayo ubovi kambo ulandimi musako wako mkori yako yondo umbulija indi dogotara akulanzi yabu yomeso akusia kabela nsinga zitontola ziabuloa kazi yotuga mwerei kabauda kusewomwe tagari lamea yesu azizwe ogono vedolopo sainka yungu waba Nixoni kagaganana kagapa mponya ajilao mtu wansewa mbotu kujimo mwezi jozo kumuzi takujoga mkaitu wangu wakati hili tena wakati mwezi nini anini uti wakapa ibuzi wabu mwe musimbi wangu mwanini kakede kujigolo utala wano antomwe musimbi mwanini mwuri kwane hesi mwotondo kaka muzika kajiswa kamano kakavunka kumwayo wakwe na jintuye mwe animi walo kamu jaya wakafwa amwenzu mwangu mwaka Williamsi kuli awa mwaka ituwa baki Williamu lakamuziwa kwa miaka zela brekmani okuno pali omono mwaka yake abusena bumwe walo mwajizu wakwe oyu wakali ukala onya awa mwaka wama kwa miaka jendi mtuakali ukala utala aga kwa waka inka wakali kulibili ganini peri waka unka jendi neka peruga mwabona mwajibete jendi yamwe jiri uyojiswana kalimari onsi Ngokonzia, ukuzia, bose vezi nyoko. Mbokonzia, ukuzia. Kulika botu. Kene ziozi ejo. Azibe, zikirila. Amshomeleza, waka indi kutingu. Kuleza, obusuba, kuligo sunu. Mbubanya abuyo. Amwone ejo, chayo mujitila. Kulindi nye, na mujisitwe. Ababuride, yukata, amalanzi abuyo meso. Kavela, tajikwenji. Ujitila indi. Amye, leza, waka indi, nguleza, nguwenya. Asunu.
Let us pray just a moment now as we bow our heads.
Atuombe ashonto vyolino. Muli, watuwataminga mitu Yesu. Utinao ulibabu omono, sunumasigu. Mbetazi utinao ulibabu omono, sunumasigu. Abo, bazi. Kukutugo, wabontu iwanu, tinaleza, oyu wakashomezia. Kuti, uyobola, mbaindi wanini, mbulaba waliso, jindi. Nomutayeye, utinao tole angwe, kwa hea vyo kuti, ulimujisi. Kwe ulinzila, ee iwoneka kabotu, ele mamani anjo, ninzila yalufu. Utina tulima simpe, kikuti kuti, kulikutu gide, kuna masigu, ani mutina wasiga. Inga unka, angwe, walomba ujite mburi utamiga, tanzali yako ulingwe, eyo, mujitabobo, jebo kuti, baba, suluse ulindime, leza, ndalumba, leza mangeji, maanza manji, atamigwa, zainga kwa ba umbi, katutana jala, zainga, kikuba, amukailo, leza kulongeji, Omanakasi mokuboshi. Kutawu sensoni, lino, masimpe inacho kwa sanzi wamba wakato za waka indi utina tari mbubwanya asono ilo mwesu mwajizi namba jeje nagabala leza waka indi jendi nyamwe nagabala mumabogo nagamabala mbaibere hele kutuwa kumwe nagamuswana nagamuswana wakabola kwenye ndime wanda ambila utanonywa utano kweba utayori sopwadi wangu alimunga jisi jintu ya mwai jangu davyo jitaa jindi na wamena wamena ndagani mwambe buyo mwanini wajitondeje ejo wajijitaa cheji foto jagwe ilengelela honya awalino jindi sayansi niyaga yukopa mwabona inyiga ilijisi wajitondeje agatiganu nizimia yonsi mamoyo wanu wajitondeje ya mwini mvuleza wenya sunu talireza waka indi tayivyo kulegla njiga uwanisizia ansi atomwe awosofi azintu ya njiga amushome yonyalino sainga watambiga tanzariago mamwe abo kataji ivanga katambiga manza abo awuchi leza teri masimpe ujatizia chijo hele nianda iwa masimpe andi leza akulongeji maalumi mkubushi mutu omwe animeleza akulongeji usilogia omujisi leza akulongeji omugesu umombi leza akulongeji mujisi leza akulongeji ugia mugesu mbombobo yivu ati mugesu peo tainga yamba jitu kirijo sekulindime tambika janzari yangu katambike janzari yangu omwe eyo uyoziwa yonsi omugesu omujisi jindu wajita jitu kirijo onse kiruleme uri mwaka watu ujatizia chijo oshamega rino tabe chigulileza tabe jelileza ulisi tabe jila wago nyomulisi ubeji chintu ujibi habi mani abalo wala kwanjia mkutola mkuta jajisi ankuta jabasimilandu akubika jisibio jabubeji uwago kwa wago kabela inga osola mubatu wago ujamba chintu ejo ujamba mpiga mbulibwini pele nzinga yago yabongo ziyota ndezi ya kuti ula beja kambozi toka bambiro wa kubeja alimutina jizibio ya ubeji jirisi ino lezama yivu hati hei omugesu dimona baptisti dimona presbyteria dimona methodisti ejo jirigabotu nikubuzia jintu ya mwai tawaka sala muswana leza oyu waka indi tena waka imigila mjiteo yaga manilo umeri yago ejo ulisi jigabotu alimu wakila kubuntu iwago kabela ulisiguti zibisi yago ziaga mana yutina ejo tajiriko wapo utawezi weyo joge ya kusangana mungano nagu nka utarabu akuli mkwa labo tu anini ujatijia chijo wede umuzwa yutari umuwa utari kuba azirongezi weyagwe walo mbomi ele umuzwa walo mbomi umuzwa itaminina umuzwa mbala yamba magami umuzwa utari uzwa bugu yagwe yutaba yuolo mbotu utaba jizo yibotu na mwalumi uligabotu na mwana kasi uligabotu o taijiti mlao wakajita yejo hele umuziba sena mwamuswana za oyo ngulisa wakanana ulimusa mchiteo yaga mwanilo labola kumbele yako ena mwamufa wakanana linduwe mane wakaziba kuti wakalingwe ina ta obo tamika vyo chanzari yako uti leza wakanana kulindi merino za oyo nduwe unguna kwaonsi umoe wangu di dianda kukuziba leza kulongeji omlindo manini leza kulongeji usilogia yo chibotu chejiandiga umi oyo utajisi chejiandiga leza kulongeji omujisi leza kulongeji omlindo manini awa yo chibotu leza kulongeji omlindo manini awa inoja kutonto siloko amituyano igo teme atuwe mungone ya kutetete some golden day break will come. Some golden day bring battles. We'll shout victory right through the blue. Some golden day bring Lord Lino nyewo umatamiga manza anu tinamu yanda Paile yangu Umapaila Akuchama kutileza inga Wani huwa Yanda kwenye nda atala awa kujipailo ndimigile awa akugomba antomwe sandinywe anini kipailo ilijugide lezakulongezi omugesu chijandika lezakulongezi omwanumi lezakulongezi omujizi wemigila nji akubola yutinaula choma kutweza yukukwasya ukungwa mapailo ulindime umukwasya bola wenda ulingwe kumusiba wenda ponya talalino tamukwajita
some golden daybreak Jesus how do we know it won't be in the morning
mbakuti mbatu zbakuti takukabi jifumo iyo nkondo yorwana yonyanino sa tukoyiregela uzunda yonyanino hao aizundwe yonyanino utewa inga wongolola uzundo
Get right up, that's right.
Make Babola Taleni, Yandiga, Yanina Isla, Ball Atala, Sungaluga.
We'll shout the victory, break through the blue, some golden day.
That's a ball, Ladino, Indy, the Trendilla, from Pasia Okono. Umupailo, upailo walushomo, utajitila wenji, tainga tobola, ya kusungirisha, kutubole, umusumina lisa, wajendi ya lino, utalibio i, kariza, kibuti ulainka, umungano akuti, ya kasangana mungano, ago, igariza, tagaberegi, igariza ka methodisti, igariza ka baptisti, igariza ka presbyteria, igariza ka pentecosti, tagaberegi, genaliza ka bible eri. Igaleza kapenikosti, kayonka mwenyiga, igaleza kamesodisti, nagaleza kapoptisti, nakukumwa galeza, igambi, kakabungwe, peleza wabaibere eri, yomubamba iwa, mwuri jesu, yojita masimpe, mwuyo wakwe, uyokala, mwenindwe, kabela wumibago, bonsi, mwuyo jishwa, olorunyemo, ayo makansemabi, mwuyo utalegele, ejo jishu, yaguya mwuri, jironda jipati, kumuntu wako, mwutamani, uswegede. Tuzumakanyo, ibuyo kanyandi eno. Jire kulinduwe, ugatwavela mugati. Togo jita, kwaya eni abusena. Zunguluga, kipayiru awa. Wenji wanu, nungatamegi damanza anu, usule ogo.
The people let you up around their seats. Lord bless you, young man.
Ibantu, bayamulegela kusiga atala, kusiona ziyabo, umami akulongeji, umami mkubusi.
While she's softly playing the music,
inakujendi, narishaji mbo, ya butetete, hawa, wihui, bachonto, usunguluga, ipairilo. Batu walijiroba abu babola umbele Wimigila uzunguluka jipayiro Tena wakarizikuti Jiroba mwerwe ulondo gede Ulireza Ulondo si Mwaya salala Wazwa kuselugila Muntu Wimwe awa Yonyanino oyo Mweita kuti Mwaya salala Mwesu Dina ulivano Ulumamwe wano Amuru, bombe, mumeo yanu, iuti, eji, ya jendi jama manini, ulinduwe, nukasola kuimigila, uzunguru kajipailo. Olu, koi, umupailo oma manino, kwa ya kusola kwa amba, yonyalino, jeso yobola. Inga, wakukomona, umuliangu wako, akutana wajifumo, yebolisi, kwele de, ya kuhunka, kusuba umwe, ee uti, naareza. Wabawansi, kuleza waka hindi, alimunguleza wasundu. Wakana na kulindwe, wabuka awa kumbere ya guu, kutu muswana, wabola kumbere, zo muswana, kula kuswana, ulingwi, ponya awa hindi. Ibuyo, kumoyo wako, kuyambirila, zirubite, yonsi, zoga jita, kwamba kuti leza wakopasurusi kulindime nisisivi ndakarukizia ane mwi nda nayambira lino amoyo wangu onse kuti ndiyiluvide ndiyenda kuti uvesurusi kulindime akundijatila zivi zyangu ndiyo kuverekera chindi changu chonse paulekela moyo oyu mwanini utuka moyo wangu chomalunini olo zanijitu yakubola atala awo kujipayiro eji suna masiku aujati coveni toyenda lonse kusi ya muntu wangu aujati ponya awa lino achintu chamwe japya ejo ndaambirapoyo kuti ii popona jesu alimwi ndakuyanda alimwi ndakupona ajilawo mumaola mashonto atovela kuchita zinthu ntuzipati ndikomeka pati kuti ndabola mbere cindi mwakanana umoyo wangu ndiyakupona kuchita makulenge kusiya bantu kuponya barwazi apabulide kuwankhwa kakachokela kakalungula ejoleza chakachitira leza wakaindi oyo wakapuka ikuzwa mulimbo akapete kaindi alimwi mumbakuja asunu tabola ajilawo khambo kulabola cindi ezi kuzokhala kubola kwakwiyi kwapiri athu kwambee lino amukombe anthu omwe andime omwi aumwi wanu oyandoleza ndaletha kumbere iliyako yonya lino abali yehova ibusiku butanzi waletha nyenyezi zili chilopa zitunthulika wakamba kuti kuthiriyako tiyandisi takwe munthu kwenzia kubola kuli ndime takuti tata wangu wamukwela luthanzi ili oyo ubola kuli ndime akamuthandi pee pere kuyopha bumi utamani alimwi njomwe kusiya kupusuwa kwa mamanino mwami ejo chichomezo chako alimwi kuli kulimva chikuchitha kwakulamwa apo panthu yandisi katunthulika pasika kumbele suno masiku khamba wachoma kuteleza oyo wakambwa kuvasinsini leza oyo wakanana kumunthu mofu walochiphona suno eyo babola kumbere kuzomuswana oyoleza kupwenya okapha chichomezo akuswana sinyisenda masena awe mwani oyo kaswana mwanakazi wali kuchiswa kuswa kulowa ankhomwe amulonga oyo okaswana iluku yombwe ya lazaro akumuchintcha nguleza ngwenya suna masiku oyo inkhwi awa kuswana luku owa vakumuuya amukuchintcha akwamba kuti kuswa manza akukuswa kuli baba babola kundizomena kukwererezekwa kwa muuya usalala ndiyakapha bomi uthamani alimwi takwe munthu kwanjia kuvakusiya kuswa kuchilime ndiyopapusiya kukusuba kwa mamanino twakulumba kambakambapo tata alimwi twakwamba kuti kachinoli vasomeka mumanza ako kutsigira luku ukabangulule cindi vakunjira muluthangalo wa mwami kukuswa oko khati cindi chilalelo chamuchado chanovambwa mumelengalenga walo cindi mwami akuyuthu akuti mulabwera kuzuwa puthanzi wakakhumbika nini 1958 ukipambela ejo cinini jasamende wakayenda kumbele akundipeza mbuli mphuthuli wako ndayakanana ulinduwe wakalisisivi kaindi pee lino ndakuphuthula lero lino uli wangu alimwi uchisibomi puthamani lino njila muluthangalo ndiyekakupambela ikuswa malengelo anyika kuchipha mwami ipako eno twapathula kuli nduwe muzina lya jesu khristu amen ndina mitho yanu ikoteme obunga ndinalomba omwe amwi wanu awo achiphayiro tena walimva kunsi wa moyo wako lino kuti kunsi kwini kwa kunthu kwako oko kusuka kwanini kwalusomo wakambirwa kubola umbere kuchiphayiro awa kuchitha muchitho oyu ngochitha lino mane kuthambika manza ako akayenda kumbele tena lakumva oko kusuka kunini kuti kwathalika kupya ulusomo lwini lufona mu moyo wako alimwe lino wachoma kuti jesu wakujathira zivi zyako khapela uyopa wakwe kuzidha lino ikuti nanga wachitha tainga wathambika chanza lyako yalulyo kulengwe vamwi vali kuchiphayiriro thambika chanza lyako yalulyo kutina ulimva kuti jesu wachathira zivi zyako yonse umwi uzunguluka lino kuli manza povilo otatwi atali mojolo lino amuzimala nebuyo ikupayila nyonse